Leviticus 2:1. Nxa umuntu anikela ngomnikelo wempuphu kuJehova, umnikelo waba impuphu ecolekileyo, athela amafutha kuwo, abeke inhlaka kuwo. Verse 2. Awulethe kumadodana ka-Aaron abapristi, acaphune kuwe ngokhweshe wempuphu ecolekileyo yawo nowamafutha awo, kanye nayo yonke inhlaka yawo, umpristi awushise ube isikhumbuzo sawo e-altare, umnikelo omlilo ube yiphunga elimnandi kuJehova. Verse 3. Okusele komnikelo wempuphu kuyakuba ngoka-Aaron nokwamadodana akhe, kungcwelengcwele emnikelweni yomlilo kaJehova. Verse 4. Nxa uletha umnikelo wakho wempuphu ephekwe ziko, woba ngamaqebelengwane angenamvubelo yempuphu ecolekileyo exovwe namafutha, noma imiqathane engenamvubelo egcotshwe ngamafutha. Verse 5. Uma umnikelo wakho ungumnikelo wempuphu ephekwe ngomqengele, woba ngowempuphu ecolekileyo engenamvubelo exovwe ngamafutha. Verse 6. Uhlephule izingcezu uthela amafutha kuzo, kungumnikelo wempuphu. Verse 7. Uma umnikelo wakho ungumnikelo wempuphu ephekwe ngokhamba, uyakwenziwa ngempuphu ecolekileyo kanye namafutha. Verse 8. Woletha kuJehova umnikelo wempuphu owenziwa ngalezo zinto, unikelwe ngumpristi, yena uyise altare. Verse 9. Umpristi makathabathe kuyisikhumbuzo kuwo umnikelo wempuphu, akushise altare, kube ngumnikelo womlilo, kube yiphunga elimnandi kuJehova. Verse 10. Okusela komnikelo wempuphu kuyakuba ngoka-Aaron nokwamadodana akhe, kungcwelengcwele emnikelweni yomlilo kaJehova. Verse 11. Awuyukwenziwa ngemvubelo umnikelo wempuphu eninekeyo ngawo kuJehova, ngokuba aniyukushisa imvubelo nazinyosi, kube ngumnikelo womlilo kuJehova. Verse 12. Anonikela ngakho kube ngumnikelo wolibo, kungenyukele altare nokho, kube yiphunga elimnandi. Verse 13. Yonke iminikelo yakho yempuphu iyoliswe ngosawoti. Ungavumeli ukuba usawoti wesivumelwano sikaNkulunkulu wakho asilale emnikelweni wakho wempuphu. Wonikela ngayo yonke iminikelo yakho inosawoti. Verse 14. Uma unikela ngomnikelo wempuphu wolibo kuJehova, wonikela ngesikhwebu zamabele ezosiwe ngomlilo, amabele aguliweyo ezikhwebu ezintsha, ube ngumnikelo wempuphu wolibo lwakho. Verse 15. Uthela amafutha kuwo, ubeke inhlaka phezu kwawo, kungumnikelo wempuphu. Verse 16. Umpriest ashise okuyisikhumbuzo sawo, ingxenye yamabele aguliweyo awo nengxenye yamafutha awo, kanye nayo yonke inhlaka yawo, kungumnikelo womlilo kuJehova.